NgokukaLuka 4, uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJodane waholekelwa ngomoya ehlane. Elingwa nguSathane izinsuku ezingamashumi amane, akadlanga lutho kulezo zinsuku, seziphelile walamba. Wayesethi kuye uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa. UJesu wamphendula wathi, ulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu aza kuphila ngaso. Esemenyusele entabeni ende, wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. USathane wathi kuye, amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina futhi nginika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho ke wena, uma ukhuleka phambi kwami konke kuzakuba ngokwakho. UJesu waphendula wathi kuye, kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Wayesemholela eJerusalema, wamisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi lapha. Ngokuba kulotshiwe ukuthi, uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulinde nokuthi ziyakukuthwala ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. UJesu waphendula wathi kuye, kwathiwa, ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. USathane seqede ukulinga konke, wamuka kuye isikhathi. UJesu wabuyela eGalile ngamandla kamoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundisa emasinagogweni abo, edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogweni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofeti, wayivula incwadi wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi, umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi. Wayigoqanga incwadi wayinika isikhonzi, wahlala amehlo abo bonke ababesesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo ethi, namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu. Bonke bamfakazela bemangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe bathi, lo akasiye indodana kaJosefa na? Wathi kubo, nempela niyakusho kimi lesisaka sokuthi nyanga zelaphe wena. Lokho esukuzwile kwenziwa eKapanawuma kwenze nalapha ezweni lakini. Wathi ke, ngiqinisile ngithi kini akukho umprofeti owamukelwa ezweni lakubo. Kepha ngempela ngithi kini, kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu alivalekile iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha, kwaba khona indlala enkulu ezweni lonke. Kepha u-Eliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona kuphela eSarapitha laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoka abaningi ngesikhathi sika-Elisa umprofeti, kepha kuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya. Bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho. Basukuma bamgxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo ukuze bamkhalakathelisele phansi. Kepha yena, edabula phakathi kwabo, wamuka. Wehlela eKapanawume umuzi waseGalile, wayebafundisa ngosuku lweSabatha. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba izwi lakhe lalinamandla. Kwakukhona esinagogweni umuntu onomoya wedimoni elingcolileyo, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, yiya, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha, uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu. UJesu wamkhuza wathi, thula, uphume kuye. Idimoni lamphonsa phansi, phakathi kwabo laphuma kuye lingamlimazanga. Behlela ngokwesaba bonke, bakhuluma bodwa bathi, yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolileyo ngegunya nangamandla baphume? Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona. Verse 38, wasuka esinagogweni wangena endlini kaSimoni, kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngomkhuhlane omkhulu bamncusa ngaye. Wamengama wamkhuza umkhuhlane wona wamyeka wasuka masinyane wabakhonza. Ukushona kwelanga, bonke ababenabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye, ebeka izandla phezu kwabo ngabanye wabaphulukisa. Kwaphuma namadimoni kwabaningi ememeza ethi, wena uyindodana kaNkulunkulu, kepha wawakhuza kawavumelanga ukuba akhulume ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu. Sekusile waphuma waya endaweni eyihlane, izixuku zamfuna zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. Kepha wathi kuzo, nakweminye imizi ngimele ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ngokuba ngithunyelwe lokho. Washumayela esinamasinagogeni aseGalile.